ZWAP.com.
Fox Empire.
A ruling boom.
And I don't want to lie.
Fire and roll.
Oh, hey, hey.
Get a gospel.
Holy moly, 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 turn up.
Nani dope, nani suka, nani pukuta mpaka natuwa. Kama luba, bambili vani kumbwa. Kani usha, ni wanda mama palo. Obukuru wena bisha mano. Of course I'm a sin, I know. But it's in a pimpa, you never, never, never say no. I will want to move you off pop show. Kuni chosa kuketo, kuni faka kuchalo. Walitisha kafike po mwambika po. The brief po madame po, mwifaki da po mo. Blessed in abundance, who Solomon mu Bible. Mnatenga wa sochela na mupanga disciple. Took my body as a temple. Mutu lifuru na my wife's too. I give thanks to you, Lord of Lord. Kosi ya mankosi.
Ishaka leke ukutasha mapalo mwambila yao. Nizaleka kutokoza madaliso mwani pasa ya
Madaliso ya numbuye nili nayo pande
Tasha mwereza
Tasha mwereza
Bakumbela mapalo
Bakumbela mapalo
Ishina yenu lichindwe
Lichindwe keshina yenu ya
Tasha mwereza Bakumbela mapalo Ishina yenu lichindwe
Father died, followed by grandpa, Glad. Namu nunga ni majunte, glani, nai enzi wakanzunza. Same year, mapila ya vili nina lose. Bias nina kwesa, madramu nina zuja. Chinali chondikuza, chinali chovuta kupuja. Fanani si ilama, responsibilities instead ya manyumba. Been too deep, chila wachitufya. Batana buya first aid, nicha uta. Tenga mapala, papa, na yatunga. Apa mani nili next ina boga. I feel like one, feel super, two, feel duper, three. Dina yanga ni semu na chitupa. By Michelle with my name, by my body ani rumpa. Fire and Lord, nani dopa, baba, nani suka, nani pukuta mpaka natuba. Kama luba, bambili vani
kuwa. Ishaka leke ukutasha mapalo mwambila yawe. Zaleka kutokoza madaliso mwani basa ya
Madaliso ya numbuye nili nayo pande
Tasha mwereza
Tasha mwereza
Bakumbela mapalo
Bakumbela mapalo
Ishina yenu lichindwe
Lichindwe keshina yenu ya
Tasha mwereza Bakumbela mapalo Ishina yenu lichindwe
Survive on the phone.
Escape Jack.
Balloon of the big man. Elidias. King C.